East Africa. Kenya, we go higher.
So fly before to come tera tulikuwa so shy shule nzuri express imejengwa wildlife kama unapenda tera bus i5
Terengani we stand we like it the place we like it the people live in the place we gonna sing a song to call it for peace ka unapenda tera piga makofi wait to the rhythm and speak to the mic emiye everybody say Terengani
shaka b Terengani to wapenda na tena tunatamba njoni tuwape muongozo Shani msifeli, Terengani ni baba na mama, hiyo ndiyo imetulea, ndio maana kuna vyo kipati.
Terengani tukuja, kimuziki tukuja, utubishe tusepe, East Africa tukuja, sisi Terengani tukuja, kimuziki tukuja, utubishe tusepe, East Africa tukuja, sisi.
Record producer Brian.